indlu madoda phezu kwenye noma ngabe usemkhukhwini noma ngabe ukuphi phezu kwawo phezu kwemoto phezu kwenye phezu kwenye phezu kombani ugegede abasho. Phezu kwenye ngitshelile. Phezu kwawo.
Ayilalela bafethu.
I know. Yayenzakala lento. Wayilala.
Uzeni bafethu. Nepati lapha 157. Phezu kwedlala. Phezu kwayo bafethu. Sibe sibile nje price tag ziyasha. Zakala. Mamela. Kill a punch. Kill a punch.
Chop phezu kwenye. Hlala zilele. Bangisaba ngene.
Shoo. Phezu kwenye. Phezu kwomdali.
Please support. Nalazi udaba phezukwenye. Shoo.